Scheiße.
Tschüss. Vicky Pondis.
Yeah.
Boosa.
See your smile.
Oh, hey, oh.
See your body. Hips don't lie. Why you find hope? Now I'm on your case. Now see my life.
See that smile.
Oh, hey, oh.
See that body. Hips don't lie. I'm so fine. Oh. Now you on my case. Now see your life.
Hata namba yako mina nkupigia.
Acha pupa yako, nipe muda nifikirie.
Shaunga iPhone XS unadai bado. Trip ya Paris unasema bado. Begi la Chanel unadai bado. Unanikomoa mama hadi bando. Niambie mama utakalo sawa. Niambie mama usemalo.
Boko, 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 mwenye wemija kwenye mboko. Boko, mboko, boko.
Niambie, mama utakalo sawa. Niambie, mama usemalo sawa. Koza msoyo, mama utakalo sawa. Niambie, mama usemalo sawa.
Tonight.